Piano beat.
Kenda lahleka ekhayeni ntwetyulwe inkosi yam uguqupha uzithonga ezithathu uxekthuma kwejini kwihlathi kwadani apha kwato loo nto yamenzi war umzali wam ukubutyiwa inimba mna ndazicelele ezizweni nangoko ezizweni babuye bandiphendula ngelithi apha kufa yayo ezokum yabazi isirhorhiso ndakuxolela uphuma iliso ngenxa yesiko lalapha ekhaya kondoda ndingumXhosa uphala urharhaba imbeko intlonipho into endayibambayo xesha kweni bendiyala amaxhego akuthi ngelithi unyamezele zulu asikushiyi kuyaphi sizabuya ndandikwampengempenge ewawa street apho zaziguca zisihla ngamcingamnye ndiphekwa ndisophula ngumagabada endibasa yiloo nto ndinguvelevuthane.